mabuya wa
yengwe
mai babo
yengwe
yengwe
yengwe ko yengwe yengwe sene ke ko te akuja kupe
yengwe ya mabuya wa
Yeah.